bena no enangazi kodwa yemingongo kuye ngovuthola nane thole nane buye kimi engitshela ukuthi uyangithanda viva ngesithandwa sami viva viva ngesithandwa sami viva
Viva.